akulire byenjigiriza mu district ya Kalungu Isavirye Moses asabye abazadde okwatagana n'abaddukanya amasomero basobole okuzza abaana mu masomero. Omusasi waffe Mwesezi Ibrahim yalina ebisingawo.
Naddala mu nteekateeka y'okulaba nga batandika n'ettaamu eno ey'okubiri,
abataana bakuzzaayo baana mu masomero bazzeeyo babagulire ebikozesebwa ng'ebitabo ne peeni, abaana baffe batandike. Ettaamu eno y'erimu okusoma okw'amaanyi ennyo, era omwana bw'aba tagikozeseza bulungi omwaka kumpi aba tagukozeseza, olusoma luba muyiseeko.
Wabula Isaabiri asobodde okubanga akabatema, naddala abo balina amasomero g'obwannannyini nga tebalina biwandiiko ssaako n'okubanga ebikozesebwa bye babagamba okubanga baggulawo amasomero nti bagenda kubanga ssabbiiti ejja bayita mu masomero gano bagaggale.
Private schools ezitalina bisaanyizo, license, registration ne legalization of boarding facility, abatabikozeeko twaba wa gross period yaweddeko, twamazedde okufuna lisiti yaffe wiiki ejja. Tugenda kutambula n'abakulu bonna okuva ku disitulikiti y'e Kalungu tubaggale.
Baabakulu b'amasomero bagamba nti embeera y'Ebola esobodde okubanga etiisa abazadde okuleeta abaana baabwe ku masomero.
Ebola balangirira nti Ebola gyali, yadde nti abazadde baffe tebannamanya nti Ebola gyali. Sensitization ekyetaagisa ye olw'okuba nti tusaba gavumenti etukwasizeeko, tewali kyamaanyi kyetwataddewo kubanga tetulina ssente, lina essomero lya gavumenti.
Kenya Dennis, omukulu w'essomero lya St. Francis Villa, kubira gavumenti eveeyo eyongereho okunyonyola abazadde ku nsonga y'Ebola n'entambula yaayo, era naffe amasomero tulina bingi bitwetaaga mu kutambuza ekita ekyo okumuziyiza. Naddala siba tufunayo ku ssente gula ebintu ebyo, kubanga bitali tulina ebyayo eby'okuziyiza COVID-19 singa byakaddiwa.
Lwekyannamwe ndafunyeza ebbiri CBS Pharma Emanduso, leediyo y'abavubuka b'omulembe Omutebi. Nze muzzukulu wa Katongole Mwesezi Ibrahim Junior mu disitulikiti y'e Kalungu.
Ssentebe wa disitulikiti